ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza hlanganani mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
ukuhlupheka kuyeza hlanganani mazulu
ukuhlupheka kuyeza kuyeza mazulu
uyamemeza umshono
uyamemeza umshono uyamemeza unqamalala uthe vuka nebusile liyaphilizwe loshona kwandlebe sikanyilanga
Uthi nyopapa Magdala
Nyopapa Magdala
Uthi nyopapa Magdala
Uthi nyopapa Magdala Naliyana Lyoshona kwandlebe sikanyilanga
Uthi nyopapa Magdala
Nyopapa Magdala
Uthi nyopapa Magdala
Uthi nyopapa Magdala Naliyana Lyoshona kwandlebe sikanyilanga
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela ikwinde nje
Iphela ikwinde nje Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela ikwinde nje
Iphela ikwinde nje
Sholozi betimeji
Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela ikwinde nje
Iphela ikwinde nje
Sholozi nemeji
Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela ikwinde nje
Iphela ikwinde nje Sholozi nemeji
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Sholozi ngicela ungiphumuthe
Uthandwa abantu njenga
Uthandwa abantu njenga
Iphela ikwinde nje
Iphela ikwinde nje Sholozi nemeji
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 Sholozi nemeji